Yo, yo. So that boy pass me the weed and pass it some real shit, nigga. Bumba Clock.
Hey, yo, Kenny.
Dogo mdogo tunajikongoja. Azisuge ili sari moja. Najua mchumba unaringoja. Mpaka lunch umekula saa moja. Kuna bonge la foleni mama. Hapa nilipo nimesimama. Kuna bonge la foleni mama. Hapa nilipo nimesimama. Au nipande boda na vilivo kibonge. Ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije nkuhonge. I'm coming home baby usikae kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge. Usinune mchumba. Kaninyima unyumba. Babe, know you be waiting for so long. Remember I've been working for too long. Aunipite mwendo kasi, ila sijapata nafasi. Mara kumi polisi wanigasi, ila nikutulize nafsi my baby. Aunipande boda na vilivo kibonge. Ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije nkuhonge. I'm coming home baby usikae kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge. Mamacita, te quiero mucho señorita. Hivi unamjua Kenny Misonda, unamjua. Unamjua Zara Boy, unamjua. Unamjua Zambele, unamjua. Unamjua Amigo, unamjua. Unamjua Chopa cha upole, unamjua. Unamjua Seveni, unamjua. Mudi mnyama yupo kwenye foleni. Hawezi pita hata pembeni. Nikifika mnyonge mnyongeni. Ila haki yangu tunda langu. Wendo kipenzi changu. Indo hari yangu.
Bombo Clock, mamacita.
Kone music worldwide.